VOA kun radio sagale america ti ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበያ ጅማታት ገልገለ ኬሳ ሳለማ ወለካ ጅል ከበያ ገሳሰዲት ሜትር ባንድ ቁደ ሰገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎብዮ ዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ገኘር ዱፋ ጅርታን ዳገፈቶ ተከኝ ጃለ ተማከሞልተን ከሚሰ ጉራን ደለዲግ ደሚላ በረኩማ ለማ ኩደ ሰደት አከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ ጉራን ደለ ኩደሽን በረኩማ ለማፍ ኩደን ኬሱ ሜሳን ኬሳንራ አኒነ ሞዳንዲቲ
ካለዱዱ ቢሱ አንቱ ጁቤ ሆራቲ መታን ኦዱ ሀራ ናኖን ሶማሊያ ሂጠምቶት ኩመተኮፍ ኢበሻን ገዲሱሳ በክሰሴ
ኮሬን ግዱ ገሌሳ አበተ ዲሞክራቶ ኦሮሞ ዮካን ኦፒዲዮ አረወል ገይገገ ሰንጂጂራ ረመዲዮ ገንሳታ ሲሱሳ ዱበታ ከነረት ገባሳ በላቀምና ነሞታራ መነሙርቲት ዲያተን ከሳቶኮ ከመነ ሂዳት ጉዳ ዱኩብሰታ ቱረንጀደመን ኦቦቀና ሳረጋሳ ቶሌራቲ ሃለ ደምቶታ አፍዴም ሰሴራረቲ አቡካቶ ሳኒ ዱብስኔ ጅራ ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጥምሮ ሰገንታ ገኛትን ወሊን ቱራጀነ ደገፈቶ ተገኝ አማ በለን ሶሉቲቭ ገራቱጁ ቤት ታዴብኝ
አባኒ ዲሞክራቶ ኡመተ ኦሮሞ ዳዲዮን ዶክተር አብይ አህመዲን ድረታ አከሱመሶ ቦለማ መገርሳ ታና ድረታ አጣብቻ ጎቹዳን ፍለቴጅራ ኮሬንጊዱ ገሊሳ ዳዲዮ ጉራን አለኩዳሽን በረኩመለ ማፍቁዳን ወልተጂ መሪገጌ ሴንቱሬ ጅጅራ አንጎ ከነከን ራወቴ ኦዱዳ ቦደ ትዴብና ናኖ ሶማሌ ኢትዮጵያ ራህዳምቶኒ ኩመቶኮፍ ኢበሻን ከንሂ ከመንተው አንጎን ሚዲያ ሐዋሳ ረት ኢብሱሳኒ ሮይተርስ ገባሴጅራ ሞቱማን ሞርሚጌጌ ሰማጅሩ ዳብስሱፍ ጀች ደብሲሮ ሙደምሳ ኤርገለብሴ ቦዳ ሂዳምቶኒ ኩንሂ ከማን ጀዳ ሮይተርስ ሂዳምቶኒ ኩመቶኮፍ ኢበሻንታን ከለሰ ከንሂ ከመን ፕሬዝዳንቲ ናኖ ሶማሌ አብዲ መሐመድ ዑመር አራራ ኤርገጎዳኒ ተኡ ፉሎ ፌስቡክ ዋጀረ ኮሙኒኬሽን ናኖ ሰናረት ኢብሰሙሳሌ ሮይተርስ ገባሴራ ፓርቲን ራኢ ጀደሙ ከን ኢትዮጵያ ራፓን ወሊገልተ ቢዮሌሳ ኡሙ ፎልተጂ ደንዴሲሱ ቆጴሱፍ ፓርቲሌ ፖለቲካ ቢየኬ ሳፍዋ ምጨጉዴጅራ ሃሊሮ አማ ቢየቲኬ ሰትሙልአታ ጅሩሌ ከናፍ ምጀታ ተኡ ቡልቺንስ ፓርቲቻ በክስሴራ ፓርቲቺ ከነካ በክስሲ ሀርጣለያ ፓርቲሌ ቢየቲኬ ሰጅራኒ ፍራፕሴን ሁምኖቲን ኢትዮጵያ ወል ቀብሲሰን ማርቲኑ ደደበኒሩ ጀራ ወርት ድፈኛ ከናለ ጭምሱፍ ኤርገ ሁንዴ ፈሜ ቀበ ፓርቲቺ ተታፊ ጎቻ ከቱሬታኡ በክስሴ ጀራ መለስካቸው አማ ፍንፍኔራ ጆሌ ድርባ መነበርኖ ታ ናይጄሪያ ጀልቀበ ቶርባን ከናገሬ ቦኮ ሃራሚን ሀሌለ መከሳ አበመን ሃንጊቶ ኩባራራ ሙሳኔ አንጎን ቢየቲ በክስሰኒሩ ጆሌ ድርባ ኩን ከለሰ ከን አርገመን ዳንጋ መጋላዮ በፍ ቦርኖ ግዱ ጅሩረት ቱሬ ነሞኒ ዲመሳ ከሳ በከነ ከጀዳኒት ጆሌ ሰገልተሚ ተኮል ታንቱ ክብጣ ተገልገል አጭቡቴን ሳኔ አበመ ቦኮ ሃራም ኤብለ በረኩመ ለማፍቁር አፉር ጆሌ ድርባ ዲበለ ማፍቶርባ ተሚጃ መነበርኖ ታ ገንደቺ ቦከሳ ኡካምሴ ቡቱንሳ ኒያደተማ ከነገፈታ ጀርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጃርሚያ በቀጥቶታ ከሰደር ካዱኛ ጥሙሮ ባቲ ሰዳ ሰደርቤ ከንጀልቀቤ ዱለ በቀጥቶታ ሊቢያ ከሳ ባሱን ከነን አካን ረኮፍ ሳጥለመን ኩመቶኮ ኦልገመሲ ባሱ ሳቤክስ ሴራ ከነን ሀፋን ኢባለከውመን ገመሲ ባሱፍ አብዲ ቀባቹ ሳጃርሚች ኢብሴ ከነን ዋልታ ሂዳ ሊቢያ ከሰት ደረማጅረኒ ፍርማ ተዋሪን ሰቀቡ በርባደፍ ከጅሩ ተኡሌ ቤክስ ሴራ አንጋውኒ ዩኤንኤች ሲያራ ከጀጠኒት ረጅሬ ሲገመሲ ባሱ ፍረቶ ጀታ ከጅረን ዱበርቶታፍ ጆሌ ክስመስ ጆሌ ማቲን ብረንጅራን ከነን ዋልታ ሂዳ ሊቢያ ከሰጅራኒ በቀጥቶኒ ኩን ረህዱን ኤርትራ ሱዳን ሱዳን ክባፍ ሶማሊያ ራቲ ከነን ረኮ ሀማ ከሰጅራኒፊ ዲባን ለኮማን ሂኩፍ አንጎን ሊቢያ ወሊ ገሉሳኒ ዩኤንኤች ሲአር በክስሴራ ገባሲ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከወጋ ቢዮት ዲበቶ ኮቭጃ ተመከ ሰጥቂታን ምርገነማ ጋልሜሱ ሳቤክስ ሴራ በሪኩ መለማፍ ቁጥር በበረ ጅቢንስ ሲያሳ ከሰተማት ተኡሌ ገባሴ ጅራ ገባሲ ሃራን ኩን ሆገኖታ መስሪ ፊሊፒንስ ቬንዙዌላ ቻይና ራሺያ ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ምርገ ኡመታ ነ ሚሊዮን አለካሙ ኡካም ሱሳኔ በክስሴ ማርጋሬት ሃውንግ ዳይሬክተር ኦላና ካን አምነስቲ ኢንተርናሽናል
they've openly defied human rights laws, they have called for others to defy.
Mul'inatti seera mirga namaa dura dhaabbatanii kaanille seera kana dura akka dhaabbatan waamicha dabarsan. Presidentin Philippines Rodrigo Duterte yoo fudhanne uummati kanneen daawaa sammuu adoochu deddeebisuun shakkaman akka ajjeesan ajajanii jedhan. Gabaasi sun itti dabaluudhaan imaammata immigireeshinii walabummaa pireesii ukkaamsuu isaanii mirga dubartootaa ilaalchisee galmee dadhabaa isaan qaban irratti pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin qeeqee jira. Garuu waayit haawusiif ministirii dhimma alaa biraa raadiyoon sagalee Ameerikaa deebii hin argatin jira. President Donald Trump to'annaa qawwee qabaachuu ilaalchisee kanneen mana barnootaa keessatti fixiinsa mana barnootaa raawwatan ittisuuf barsiiftota sirriitti leenjifaman 20% ta'an qofa qawwee qabachuu danda'u jedhan. Trump akka jedhanitti kanneen qawwee bitachuu danda'an qorannaa cimaan akka irratti geggeessamuuf umrii itti qawwee bitachuu danda'anis 18 irraa gara 21 ol guddisaniiru. Qawwee automaatikii al tokkotti rasaasa hedduutu fuullee akka hin gurguramne yaada dhiyeessanii jiran. Hoogganaan United States kun akka jedhanitti barsiiftonni leenjii argatan yoo hidhannoo qabu ta'e namni hidhannaan hidhatee mana barnootaa keessa seene ijoollee irratti dhukaasee fixiinsa geggeessuu irraa dhorkuu danda'a jedhan. Trump yaada kana kan kennan barattootaaf barsiiftota haleellaa qawwee jalaa baraaramaniif maatiiwwan namoonni duraa miidhaman waliin waayit haawus keessatti erga mari'atanii booda ergaa tuwiitarii maxxansaniin ture. Siiriyaatti jillee addaa tokkummaa mootummootaa Steefan Dee Mistuuraa golli naga eegumsaa lola dhaabinsi akka tolfamu ni raggaasisa jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatan. Lola dhaabinsi kun tolfamee lolli dhaabatu malee gargaarsa namoomaa namoota Siiriyaa keessaaf dhaqqabsiisuun hin danda'amu jedhaniiru. Barreessaa dureekataan Antoonio Guterres Siiriyaan guutummaa keessatti hatattamaan guyyoota 30 lolli akka dhaabatu golli naga eegumsaa akka raggaasisu gaafatanii jiraattota guhoota gama bahaa kanneen jaannaba ardiirraa keessa jiraatan 1400 ta'an dhaqqabuu qabna jedhan. Guhootaan gama bahaa atattamaan gargaarsa barbaadaa jedhan Guterres naannoon kun riphee loltootaan qabamee kan jiru ennaa ta'u erga bara 2013 qabee humnooti deeggartoota mootummaatiin haleelamaa jira. Ministiriin ittisaa biyya Afgaanistaan humnootiin milishaa haaraa 36 ta'an kanneen naannolee duula waraanaa loote seentota taalibaan irraa qulqullaa'etti bobbaasuuf qophaa'u isaanii labse. Sochiin kun poolisii Afgaanistaaniif milishaa naannoo waraana Yuunaayitid Isteetsiin deeggarsi maallaqaa godhamuuf kan yeroo dheeraa qabee dhiittaa mirga namaan himatamaa jiraatuyyuu itti fufee jira. Ministiriin ittisaa Duwaalt Wazaarii akka jedhanitti humnoonni haaraan kun waraanni biyyoolessaa Afgaanistaan 7,500 humnooti kanneen biroo 28,500 of keessaa qaba. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen giddu galeessaa dhaadu'oo walgayii arra geggeesseen fayyadamummaa uummata Oromoo fi biyya keenyaa daran dhugoomsuuf jijjiiramoon akka biyyaattiif akka naannootti jalqabaman caalaatti lafa qabsiisuu jechuudhaan jijjiirraa ramaddii hoggansaa taasisuusaa dubbata. Akkaataa kanattis Dr. Abiy Ahmed durataa dhaabbatichaa obbo Lammaa Magarsaa immoo ittaanaa durataa dhaabbatichaa ta'uun filatamuu isaanii beeksisee jira. Kanarratti waajjira dhaadhiwoo giddugaleessaatti hoogganaan damee yaada uummataa paabilisiitii obbo Kaasawuun Gofee gabaasaa VOA Iskindir Fireewuuf gaaffiif deebii kennee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Sadarkaa Koree giddu gala dhaadhiwootti walgayii har'aa gaggeeffametti fufiinsaan walgayii ammaan dura gaggeeffame jechuun ni danda'ama akka jedhan obbo Kaasaa'uun mariin har'aa yeroo gamaaggamna ammaan dura gaggeeffame irratti qabxiilee ka'anii fi bu'aa argaman sadarkaa bulchiisa naannootti bu'aa bulchiinsi gaarii fi misoomni keessumaa gaaffii uummataa fi dhaabni deebii kenne dabalataa jedhaniiru. Gaaffii uummataaf deebiin itti kenname akkuma jiru ammas gaaffii uummataa akkaan barbaachisaa ta'an akka jiran dhaadhiwoon ni hubataa jedhan. Milkaa'inni dhaabaa kanaafis madda kata'e hoogganni jiru tokkummaa qabaachuu fi hojiin gurmuudhaan hojjetamuusaa ta'uu dubbatan. Hoogganni jabaate jijjiirama akkuma fidu caalaatti hoogganna jajjabeessuun akka barbaachisu hubanne jedhu obbo Kaasaa'uun Jofee. Gama kanin aduon kama parti biya bulcha juru addawawi wantef itti gafatamni biya karra juru bachisan. Sadar kabiyatti rakko mudatan furuf gare ho gana furmata argamsi sujarun barbachisa ta u amanudan jijjira ango gautame enna dubbatan.
Dr. Abiy Ahmedin ye drijitu lika mambarra dirgono yemarrataw.
Dr. Abiy Ahmed Duratat Aba Jalle Lamma Magarsa Ittana Duratat Aba Gochum Flatejira.
Jalle wan kun lamen erga saganta haromsa as sadarka nanno tisegu to biyatti jijjirama galma efik oda olana qabu kajedan obokasa hun jijjiramne argame gara injifanno garif miata etti guddisudaf jijjiran ango kun gaggefamu dubbatan. Koreno jira wachistu wit atadarbe sagaleto kon wali wajjin murte susa sanaboda kore giddu galesa apie sudubbatan. Koren giddu galesa asmariate adda dumma sagalen tokkon alatti sagalegutun ango hara kana murte sejet aniru. Jijjiran ango sababa enni barbachi sef kagafataman obokasa hun.
Nenyi lewutoj. Yebellata matlak indichilu yammarar budunu ne mashagashab gudda
jijjirama argaman akunde gat abbatu gochudaf gartu wo gana wal jijjirmale angorra enyuni yumbufne
obolamma magarsa itti ana durata daabata aniyu presidenti oromiyata udan itti fufu jedan injifanno sadarkana no targame motumma federala ke settis gumachu akadendenyuf ogganni argamsisun wal jijjiran kunta ejedan daduon nama kadun fatti ango qabsisuf rabu sotontane akagartu tilale ta udubbatani jiran
Atolama bazi kutai lai yezi designer mchammerno. Ahonim
obolama imma kana kesati karosu kesak abu. Ammas gara ango katufe Dr. Abiy gartu obolama kesati. Adda dumma tokkumale kamurtai lakun.
Walu magala adda dumman ho gana giddu tokkoyu injirujet obokasaun. Dr. Abiy Ahmed durate summa addawawi tidorgomu malu gafijet uf. Obokasa hun debin kennan kun yeronsa yemugaw kan debi argatuta jijjira ango kagones durata addawawi ta uf miti jedaniru ango mu micha ministera kan argannu yote eyu daduon ministerotas qabachuf dangan kaame hinjiru jedan obokasa hun gonfe randebia obokasa hun gofe walin afano romotin gafif debin gaggesu jalqamne bilbiligiddu taddanchitu satin kankaye arrafin milkofne Jimata Bori kan nudubbisan tawadanu seneniru arganna fudanne dian.
Amma yeroon galgala keessa sa'a lama daqiiqa 43 ta'ee jira Washington DC timmo warerra daqiiqa 43 dabre jira. Qopitaanu cewu kenya dura walle zaruun wadaju kan sina feera timbo hara. Walisaa beekamaa Zaruu Wadaajoo walisaa kana guddaa galatoomsan na kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hidhamtoota irra mana murtiitti dhiyaatan keessaa tokko kan mana hidhaa keessatti hedduu dhukkubsataa ture jedhamu obbo Qanaasaa Raggaasaa Toleeraati. Abukaatoo isaa obbo Wandimmuu Ibsaa jaallanneen dubbistee jirti.
galmeen margaa dabaloo kun nama 24 tu ammajjii 2007 himatamanii isaan nama 24 kana keessaa namni torba kanaan dura himannaan isaanii addaan citee warraa gadhiifaman yoo ta'u hadhaa amma nama 17 tu dhiyaatee nama 17 kana keessaa namni tokko Qanaasaa Raggaasaa Toleeraa nama jedhamu namni kun gara nama umrii waggaa 45 gidduu kan akka tilmaamamu inni kun onkololeessa 6 bara 2010 kaasee haga dhaatitti dhaabbachatti hin dhiyaanne sababaan isaatis maaliidha yoo akka inni himatuuf hiriyoonni isaa himanittillee yeroo bara 2008 maakkalaa ture san haala malee luka isaa jilbaa gadi warreebamee turee fi lutti isaa lachuu hojjechuufi diddee. Amma dhibeen kun itti cimaa dhufee kilintoo keessattis bandeen gadi akkasuma rakkachaa ba'ee amma bara kuma lama fudane kana tasuma haga fatit jeccu jiya jahati fi fana fincani gane masgalgalas kandaku namot heriyo tasatin bada kameti kanarra kan kai kulle fajarra kase haddacha yero addadda kan riyo nisani da kanarra tindiyan ne toyo hadda mo kare jadani oriyo nisani har kalama wal kamatani akataimat bada tani hidane karapeza mana murte kai sajiru zatti cisani mucan tokko sadura tae matasa gudede rakate lat jele akatumatti cise dadde torlo fature kawatanin boda rat galmen kun amma da kabule wala mafi to kofa waye din makana fara gasa tunya katanan duwa abukato niyate nan ni kurdi be ne jira je sun ta isine tin nan ngirani lamma ta mo biyine da bule ture yu abbas ne lakati makana kabate amma da di be rakate ta komna oliti wan fi kada ndeme de lamas ni jijira je dane isan kana jenna na ne yanno adda kamna kan je duya de tikate to kofa jarku amadi barakum la ma fadeti matamani imanna yakato ko arifanna ande mu ni na ko bate kanafu imi kun halla kana turu ko bi kana amallemo hatan tamana kabijini mu kenna mu kan jedu ni la matami imatama la mafa kana dal cife hamma ma sitti gargar sa yala gahan argan ani sargatun dan dinne matin zargatun dan dinne ya jaha fakkarna ni matutille indin badde cerrat go dan dubate
wae obbo kanasa malje de remanni murti
berga fadali arganne seira jechune namum malle lubun jiraachu na malubun jiraatu tu yalamu qaba akalaiyo ture kan rebane qama motum makin dibe kanar lakufu dende kanafu dibe isakun yalame sadarka dibe ni sayre jirulle amma dubarle abdi nikabu yo dandame mana yalamu tumma sitti yo dakabe mo qama inni kana lalu danda utti wanti kullalamu qaba kan je be fatte kanarra kan ta'e manni murteeda dimara wattiftu kilinto daga fatte maali re jilari be ndajenna ano baant be kunjiru kalaayin geesa alaka fiyattin kenna saniyotti yalame yalamu baate tabde kunjiru jere
maal jedan obbo kanasan
kilinto geesat man yala jirutti yalame onno kooti re jilari kalitti hospitala na fide qalitti hospitalin mo quran bessa specialist hospitalin na fide gize heddu de de raji nahi kaasa nahi yala ji asadit turana delame kinini weena kenne kinini san oddo fajira ibe ko malakata e sabab ni sa untina hinna nenjiru raji le nan kenna ne kananatti majennan manni yala nadide kanje dum yada kaasani kanaza ka kayanille ka lafsi mana sirresa bulcha etiopia titi dibat ko soddemi saddet qattamura sagaltami sagalli jedutti worri imma mana sirresa rawatane kunin ergamtetu matalaya chetti dibadu surta inetti akachiratti metti welle tiramada mansan fiita bawasani yagasa kabachu kamadi talaya mana murtetilla fudani kilinto mana alaka sati kenani walil magal inde mujechun kun banni sirresa tistaye namni imma kan urdu fulle sirritti beeku qaba isa kana gabaasa godhu qaba manni yaalaakumi isatti dhibamatti himuu qaba maatii isaatitti himuu qaba mana murtee kanaafille gabaasa dhiyeessuu qaba kana godhuu dhabuun sirrii miti kan jedhu anis mormee kaasee manni murtee kanatu amma mana hospitaalaatiin kana godhaa kan hin godhina hin jennu akkuma isaan obbo kanaasaan jedhani manni hospitaalaa kun yaalii jiraachuu kana akka yaalu isin gaafadhaadha isinitti himuu qaba akkuma jettan kadhamu ammasi buwa kana yana jenne ajarin dandeenu ittimaanu jedhani waaye dhimma isaa kanarratti haaluma kanaan akka hordofamu godhani beellama turaani gooti ittisaa dhaqasuudhaaf bitoota sabutti jaatti torbaan sadiitti beellaman jechuudha isaan nama kudha afuriif jedhu.
Manni hidhaa qilinxoo obbo Qanaasaa ilaalee yeroo hospitaala xiqur anbassaatti ergu hospitaalichi immoo waan irra ga'e deebisee qilinxoo hin beeksisa taanaan namni isaan fidee dhufe har'aatti namitti hin beennu jedhu.
Namni tokko mana yaalaa dhaqe jechuun hakimticha fumaalaalee ittisa namni soodoo hin ta'in namicha kanatti kabiraadhiis dhibee sodaachisaa yookiin immoo rakkisa jedhamu akka HIV illee yoo ta'e akka poozitiividha negeetiividha ta'ee himamuu qaba maaliifi namichi sun sadarkaa dhibee isaa beekuu waan dhibeerraa fayyuu ta'eefidha dhibee tokko namni yoo beeke parsentii 50 fayye kan jedhamuuf kanaafu taasisuu qabanii hin taasifne egaa maaliif dhoksanii kana anillee maatiin isaanillee qabatamaanis horataa irra ga'uu baanne shakkii qabna kana daddachatti himanne daddachi amma ajajee isin hin danda'u isin garuu gaafadha yaani hikminna kana mu'ati imma mana sirrsa karawattu hordotte akkadaraka gootu jidani afani ajada kinnani rijechu
wa ewal ansa sani kanila len manni murti arwana jajen qabu
ugada akuma yala majirtum jiasadi hordofi jidani
bellamni tanu kenna me rajettan
bitote sabulti jatti raga digini gala murto kennuda inni kan bira amma takallala ma wala waye gulumma gabbisa kan jeda mani san kunnin namni gulumma gabbisa kan keessa namni magarsa dori addunya galata gulumma gabbisa to duro sun da sanbati ibranu mangasha namni jedamu namni shanan kunnin ittisun barbaru yedani tanan dira murti nittikinne akka murti tinjirani isani mo wadira obse dammachu kabadatif dabala undimu namni jedaman kissin isani addajete worragati kame tanan dura amma dammo nagesso bariso siraj hasan kanjedamani kissin isani addajete borufuftana taban nutkanimaman jechuda
bondum musin namota ammamta anifa bukato turtan
filmama namma ga namon zadar ka federala khanarat dabatta fi jiru nama ibaja sodomati olite filmama kanimmo digata kana ala jiran namorni dara ibara sadia furi leen jirani amma kan shibri dani mata manajiran kana nama ibaja kan min keessa wala ka olin jira jechu dammalli namonni sinu ranin jiru jechu kan marga dagalo kunimmo ana sara dagaza kan ojin jirani san kun kan matra katana jiran jechu daga abani filmillo imbane jechu
obondmu ibsa ibsana latani feddu gala toma
ayle ba ye singala to patta karana latani
saganta kenya tumuru dramato taw dun radebia abani demokrato amato oromo radion dr abi ahmedin durata kasmas obolama magarsa itana durata abicha gojun filatera koreen giddugaleesa radio guran ala kudashan barakuma lamaf kudan waltaji mari gegge senture jijjira makana katasise partin ra'i jedamu kan etiopia wali galte biyolesa umu foltaji dande sisu qopesu partle politika biyeke safu amicha gode jira halliro amma biyetti ke sattumulata jirule kanaf mijeta taw bulchin sparticha beksi sera partichi kana ka beksi se harratalaya partle biyetti ke sajrani frapsen humnotin etiopia walqapsi san martinu dadabaniru jeda walit dufenya kana le cimsuf erga hunde fame qabe partichi tattafi gocha kature taw beksi sera Nanno Somali Ethiopia rahid amtoni kumato kof ibbashan kan hii kamantawu angoon media hawa saarrat tipsusani Reuters gabasera. Motumman mormi gigge famajirut aapsisuf jeccha lapsi yeroat muddamsa irga lapsi boda idamtoni kun hii kamantjeta Reuters. Idamtoni kumato kof ibbashan taan kaleisa kan hii kamant presidenti Nanno Somali Abdi Muhammad Umar arara gota niin taulle fula Facebooki wajira communicationi Nanno saarrat tipsamu Reuters gabasera. Ijoolle durba mana barnoota Nigeria jalqaba torban kana garee Boko Haramin haleela mekeessa dhabaman hangi tokko baraara Musaani angoonni biyyatti beeksisanii jiran. Ijoolle durba kun kaleessa kan argaman daangaa magaalaa Yobeef Borno gidduu jirurratti ture. Namoonni dhimma kana keessa beekan akka jedhanitti ijoollee 91 ol ta'antu kibxata galgala achi buuteen isaanii dhabame oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Radio Sagale America galgala keessa saalama walakka jirka baga sa sarit metro bandi kuda sagal yokan kilohertz kun kuda shanif dibato ko saddetama kun kuda shanif dibaja soddoma kun kuda shanif dibato orbaf kun kuda shanif dibato orba saddetama shanirat metro bandi digdemilama yokan kilohertz kun kuda sadif dibasaddetif ja tamarrat akkasumas metro bandi digdemishan yokan kilohertz kun kuda lamaf dibato ko kudan kun kuda lamaf dibato ko soddoma kun kuda lamaf dibato ko fafur tamarrat witata agajmatat qopya ኖሮሞቲን ደበርሱ አስረትራውወተ ኮፒ ቦሩቲ ወልት ደብና ነጋት ብላ አመሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉዋ The voice of America
ይህ ያ